Okay, because it is Easter, we're going to start with some religious music today, dedicating this first couple of minutes to my friends Herb and Beverly, who are down in Barbados celebrating Easter down there, and to their lovely family. Shout out to my good friend Herb, who sings in the choir with my wife. All right, we'll hear something from Pastor Mopero. A little bit of rumba from him, a little bit of Mardi Lu System, and then some religious soukous from the likes of Mav Kasharel and Jean-Papi Ramazani. Stay tuned. Requests or comments, always welcome. Area code 804-649-9737 is the number. Pretty soon you can go to the blog at www.wrir.org and see our track list. Comment there if you like. Thanks for listening.
Okay, you go, woman. Jean chapitre 14. C'est comme un verset un Dieu qui dit Alobi a kei kobongisi la dise sika Akoya Akoya Yakaneko Okana manaye
Nakosale la masia Yoso ye akolobe la ngala liloba na ye nakoto sakala Nakosale la masia Yoso ye akolobe la ngala liloba na ye nakoto sakala
Elikia na ngai sepa na ye Makanisi na ngai sepa na ye Ake iko bongise la ngai sika Ako yako kamata Oui, de Kosoki, Tokanami, à Jésus Christ, nous allons vous sûr. Pour le point à qui vous vous serez Sika, vous vendez et l'on a eu, vous liez et l'on a eu, à Zanzam. Et l'engi, hein? On a l'eau là.
Na, na, kosale la masia.
Sœur en Christ, bomanga e kasikobo yanga ite.
Motema moko pesa, abolingo na yo miminga ya wanakoa. Mama e obanzaka, denge tola kanaka.
Ah.
Bono bela kingali loba ya sombo na maina miso.
Akodoma sombo.
Solo motema, bona ye baki toko yo kana.
Konyo kolonga ite, lelo dimanche. Yo pemo Kristu, o uti pelo sambo Karabanza kite yoko tubela, kote olimbi sangai Lua kutu sumba kapina wetu
Yo mimi, molonga ni ya mama
Leya sistema
Veyo bokilo ya papa
Asitu
Mamu wanileke la biji mimi nanga
Kana ezali mopa ya mama Benasio, Mama Monique na Luanda, Rocha Rique, Givelino.
Mamu wanileke la biji mbiranga.
Kana ezali mopa ya mama.
Boko boma moto peo koye bate vrema denge na bondela yo. Yo mbiranga. Boko ya koye bakenga na lingaka yo.
Alvaro Mwanza, Mete Mwanza. Papi, Adi, Shiko.
Korobe la moto te mimi, Eka ina yotoka wana. Ofo maka na mote manshu, Nenge maso male kaki, Na evi bako tunayo.
babimisaka te mimie matata pe bitumba ezali mpo tobongisa mama kanisa bapasi tomoni na yo mimie yo ndendo ya mama Mami,
Lopez.
Oh, lingon zoka pas motema. Ma panzo matoninga ya wana kobela. Na kanga ki motema pona eba kito kozongana. Lela oke, otiki ngai moko. Ma benangai, kolobela patote. Chabani, akodo masombo. Lolango moni nenge yo komi konyo kolonga yo. Eba mpasi na zuwala bolingo sepo na mi pesa. Sheri mimi na ko banza yo. Lelo dimanche na banza ki yo kotumela. Kande ezeli mopaya, mimi ya kato yo kana. Kotwara nga mimi. Sanseca
Kengaina yo toca buena
Maître amigo
Opa cara monte macho Kenge maso maleka ki Naemi ba fortuna yo na bato Opa ye patina toca buena Limi cheri
Le Big Ben Club Akribi George Mba, BDG MMG, Manu ya Vatican, Gigi Berbeli, na Paris.
mosusu nasalela oyo asala likolo na se ye nakolanda mpo nakotana lola mabe nalingi nakotana lola nazali moto nzambe asala awa na se nayebi malamu mpe nakobosana te tinanga na bomwana nasambela mosusu nasalela oyo asala likolo na se ye nakolanda mpo nakotana lola mabe nalingi nakotana lola nyonso makoki na ye bongo mpona nini olingi okota nzela zamba ye bapapa boyoka bamama ye yoka nzambe apesaka moto nyonso makoki na ye bongo mpona nini olingi okota nzela zamba ye bapapa boyoka bamama ye yoka koni olingi kosala kisi ye kutu azali mwasi ya mibale ekila na ye asala mabe te ekila na ye awela mobali te yeba moninga okoya kobeba nzoto mpo ya bisimbasima ya banganga mobali alingi bino mibale
nzambe apesaka moto nyonso makoki na ye bongo mpona nini olingi okota nzela zamba bapapa boyoka bamama yoka
thank you.
All right, you're listening to Ambiance Congo here on WRIR. My name is DJ Dowdy. I'm here with you every other Sunday from 3 to 5 p.m., bringing you 2 hours of Congolese music. That last track was Jo Nolo e Shok Musica from their LP, Bine de Bis, Alleluia. We heard the song called Alleluia off of that one. Before that, Marilu System from his CD Low. We heard the song called Sœur in Christ, or The Sister in Christ. And before that, we heard from Pastor Mopero from his self-released album, Papa Naye Epai Nayo. We heard the song called Nandimi Kosela Masia. On Saturday, April 11th, WRIR and Secretly Y'all present Spin Richmond at Plan 9, an afternoon of music and stories about Richmond's incredible music history. At 3 p.m., Bill Lupoletti of Global Ogogo will spin records he's procured from Plan 9 over the past 33 and a third years in business. At 4 p.m., storytellers will share behind-the-scenes tales of Richmond's many music scenes. Then, Fontaine of What the Fontaine will treat us to her local favorite bands and songs. And since the event marks the opening weekend of WRIR's Spring Fund Drive, attendees can donate in person and get their premiums that day. Spin Richmond on Saturday, April 11th from 3 to 7 p.m. at Plan 9 in Carytown. All right, let's hear a real classic. Let's hear something from Cosmos Mutare, the song Kembo Ya Nzambe.
Eko mama na buku 27, 27.
Moïse. Moïse. Je suis ton Dieu. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. L'éternel.
Na bae bae botami na mai pe na molimo nde okoti na kokonzela likolo yango tolobi
mbola motema yesu akota imiawa na se nkembo likolo
oyo ebotami na nzoto ezali ya nzoto
Yeah. yoka likambo Epo mama na mokanda ya nzambe Oyaka maboko mpamba Okozonga maboko mpamba Okiliangani ya nzambe Okutute la tolo teo Tozali baso babaya Nayo elise
All right, that last song was Au Nom du Père, or Mukili Yanzambe, or God is Everywhere. That was John Papi Ramazani and Kas Kas, featuring the guitars, I believe, of Siren and Benza. No, excuse me, that was the guitars of Ringo Starr on that one. And before that, we heard from Mav Cacharel, the group Kebo, from an LP called Mav Cacharel. By the way, that last LP was called Danger from JP Ramazani and Kas Kas. And the song was Nzambi Bolingo, featuring the guitars of Bongo Wende. Hey, Dave, that's for you. And before that, Kili Kili Azongi, featuring Gali and Carlito Lassa from the CD Confiance. We heard the song called Esengo. And before that, Cosmos Mutare from the CD Special Cosmos Dance Tabali. We heard the song called Kembo Yan Zambe. That's going to wind up our little bit of Easter music for you there. But we have a request going out to a friend listening in New Jersey, George Mayenda. I wanted to hear some Orlis Mabele from back in the day, and seeing as how we just played a little bit of Sucus, let's play a little bit more. This is Orlis Mabele and a group Loqueto from the CD called Generacion Washia. Washiwa and Kestuth. We're going to hear the song off of this one called Rosa. Just let you go. Forget life. Batini.
boti bayo na futa kina ndako Natalie na zali mobali ya serie a e
Yeah, banana.